zenu, I'm not available. I'm not available.
Fox made it.
Nikusa tena.
The melanin. Nilianza utani utani, bara mwite baby, yetike honey. Ravi moji flani vya kufumba macho kukala kijani.
Haka sima ukitaka, weka haka tunavuka mipaka. Na mimi nikataka, na sasa moyo umetakata. Mwezenu I'm not available, sipatikani I'm not available.
Mwezenu I'm not available, sipatikani I'm not available. Na nikimona
hatata ni mshike. Hata yake wajiko kala kitu kabafuni. Olo na no hakina lana kitu kabafuni. Kulalia, akini bali yozio makini pania. Anakuja na nivamia, ananikalia alafu yendo analia. Mwezenu I'm not available, sipatikani I'm not available.
Mwezenu I'm not available, sipatikani I'm not available. Na nikimona
hataka ni mshike,
nifanye
ujinga kitu kabafuni.